twenty. Two cat and became easy move.
Hello, why? Hello, Tena. Nipe. Tena. Oi, Baba. Men sense. Number Mungu Mashetani was your pande. Number Mungu Mashetani was your pande. Umu. Number Mungu Mashetani was your pande. Number Mungu Mashetani was your pande. Basi Tena Makata me panda. Subiani kapanda. Kinyamkela me panda. Mizimu yo. Makata me panda. Subiani kapanda. Kinyamkela kapanda. Mizimu yo. Odi odi mizimu. Upanda kiumeni. Upanda kikeni. Mimi mwanenu. Nimekuja kwenu mana visa zifa sasa. Mmevi palana. Wadada wa sasa. Wana zaga nana. Ume kwa wanaume. Wana o oh, wana. Wafanya biashara. Wana logana. Wamepoteza imani. Wana logana dunia. Inapanda chati kwa kukuza unyama.
Tene. Tukatambike mizimu. Tene. Tene. Tukatambike mizimu.
Naruka debe, misimu ya bibi, choni tete, misimu ya babu, choni tete, misimu imefanta, inataka sigara, misimu imefanta, inataka bia, misimu.